bwe kiri na omwami okufuna mukyala we laba yesanyu esanyu amawole ge balina mirembe mirembe joka tujaguze akikoze katonda abayimba tuyimbe abazadde okuzaala kujagana buli muntu alaga essanyu luno lunaku yenga olwa byafaayo abayimba tuyimbe abazadde okuzaala kujagana buli muntu alaga essanyu luno lunaku yenga olwa byafaayo birawamu gawangala kabane mirembe mulibe waba ekiremye mumugamba manye katonda wali wakaserezi omulayenga lwana na yesu miryambwe temulijanga mwoyo katonda abayimba tuyimbe abazadde okuzaala kujagana buli muntu alaga essanyu lunaku yenga olwa byafaayo abayimba tuyimbe abazadde okuzaala kujagana buli muntu alaga essanyu luno lunaku yenga olwa byafaayo ekisa kye Mukama Katonda kiberenga nammwe obutayosa muberenga mu mirembe mu ssanyu ate erituukiridde abaana bammwe bakule Katonda babalabirire mu bukadde muli ebirungi eby'ensi abayimba tuyimbe abazadde okuzaala kujagana buli muntu alaga essanyu luno lunaku yenga olwa byafaayo abayimba tuyimbe abazadde okuzaala kujagana buli muntu alaga essanyu luno lunaku yenga olwa byafaayo buli muntu alaga essanyu luno lunaku yenga olwa byafaayo buli muntu alaga essanyu luno lunaku yenga olwa byafaayo buli muntu alaga essanyu luno lunaku yenga olwa byafaayo buli muntu alaga essanyu